Yes, ladies and gentlemen, you're live back with Baba Luke with my man Spider MC.
Yeah, Tadi Kasawa, yo Mavubuka.
You already know the dynasty. We over here, you know what I mean, having a good time, you know, out of the quarantine moment, you know what
chilling
I mean?
Chilling out, it's a sundown now, and you're ready to go.
COVID free, you know what I mean?
See ya.
Hey yo, mpola mpola abatuze lero gwedu nakurakusala ko kuchalira abatuze tubabuze.
Tubabuze ko tubakulise ke chibambulira echibadde mu gwanga. Yeah.
Nga bw'omanya amawulire gwe bwe kugamba sevo abeera yo nga twala akabanga.
Ba minisita ne ba MP bateeseza ezakawunga ogambo baba nakalya.
Zakawunga kokka ne biliyoni ezavudde mu WHO World Health Organization.
Yapfe bwe yatuuka yatabanguka bakuyola
mazima gokka anti gagula alina ennusu yayogera n'akulimba
bakusikasika bakutakula abatuze bakusobera balowooza oba olina
enseeno bwetyo bumanyiggwe bwe kiba enjala etuluma ffenna batuwa akawunga
funa ku mazzi obone enkalamata bwe kityo bwe kirina okuba eyo omuvubuka
ebijanjaalo tebinnatuuka buuza amatooke n'enkoko amagiggwe
abafuna era bafuna essanyu balina abatannaba kufuna bebagakaaba
kujumya nseko kukyala kulaba enjala gwe bwebe kuluma ogenda weero otuukawa
baneiba nina Uganda Luganda akwagaliza yamba munno enkyali kubeereramu
tukaggalidde awo ombeereramu nkubeereremu y'emboozi mbuulira gwe twebeereremu Vum vum gatuvao, boda boda zitache tika bantu.